shuka raka na jam. Juna ngoja maskani sana kwa hamu na gam. Kawesi beshte damu, misi wezi kuita fam. Kuna maina kwa sherem, show anaitwa na mam. Jumasani ya happy, chunga masani ya dhambi. You see what I can do na wababa wa vitambi. Kamkopo kalijipa basi leo si changi changi. Jumixia ni ya remi na pombe za kariobangi. Hangova kesho itakuwa kaya watu wawili. Mara moja itabidi ni memeza mara mbili. Lakini haidhuru bora vako tuziseti picha. Tunachoma sana tu kwa sababu ya happy. Recipe ya
happy. Recipe ya happy. Maganji, washkaji, vinywaji. Recipe ya happy. Happy. Recipe ya happy. Maganji, washkaji, vinywaji.
Maundala nenenga kila mundu kile anade kubai. Itema ikio vivi atanama yao fry. Kaketa waka jazi kunea musembi muya au kena twele tunaidi mama brother. Kamba na mapole sako lili change na fefe kana mapose. Niki come around sunajua how it goes. Mr. Bragg labdo nikuta kwa meno niki floss. Oh, dakika mbili tumebonga 1 hour. Tume make El Nino na ma champagne showers. Tiba ya kuchapa sini pesa ndiyo dawa. Siri ya kuka fly sini pesa ndiyo mabaya. Baba, oh,
recipe ya happy, happy, recipe ya happy, maganji, washkaji, vinywaji, ndo recipe ya happy, happy, recipe ya happy, maganji, washkaji, vinywaji, ndo recipe ya happy.
I like that, I like that,
happy.
Niko na hanja, true story why lie. Nairobi mji wa free wifi. Mkristo na meza divai. Mini happy tea like that. Tuko na who's who, yani nani nani. Tunasele ma design, ikiingia ma designi. Utanipata na boys wangu. Unaishi Kikuyu, leo nalala Roy Sambu. Marashi tulishare, ulimi major razor. Meza yangu ma three, I say beba beba. Friday tuko na nameless na nuns. Remy, nyake na supu ya bones.
Recipe ya happy. Happy. Recipe ya happy. Maganji, washkaji, vinywaji. Recipe ya happy. Happy. Recipe ya happy. Maganji, washkaji, vinywaji. Recipe ya happy.
Ganji was gachi vinyo achi ndo recipe ya